turagushima ko turi gukora hagati turagushima ko ubuzima bushe data turagushima
Holy Spirit.